Sifuka muzibe kubewo kutandikira siraba mwana gwe love yentu kusamba dengubye wotunulira filimu yomukwano gwafu lugelo lwayo lwa naku you can't laugh ndi mukunyobe nompulira sanyu nga sindi omfukide the king has off nzani gwe wayagala nga nyambala bizina nga kigulupu kyebire nzibirya bizina buli benalira nanze yavirako kubavumya nti muwunya wansasira gwe masote waziba nga Alex mukulu gombiriri wakanula kuyita dokita atambuza omusayi neddagala mu misuwa eriganye mukanula ono maziga gasanyu tears of the sun rovens va ku kikomando kya blues wheels and an inspirational sinema ya maziga gesanyu tears of the sun rovens si kikomando eno love story an inspirational otango kazi ayagala omwavu ajuddevu wasaze ebirevu ngolaba omwavu wenjo yenyama nagula musumbu yesirya savu teyanvuma mbugwa giguze tumbavu bansendangana luti lakelwa bishibulya ndaba ngagambe kisajja mukyere nalisigasa nga ndi mukyafu no teyafaayo nannonda nga mayinja mukyere oba okufa tekuli twawule engeri gyonyozeza oyinza ogamba tonte nti onfudde honalebo bampita MP member of punchline gwe parliament ono maziga gasanyutia of the sun rovens va ku kikomando kya blues wheels and an inspirational sinema ya maziga gesanyu tears of the sun rovens si kikomando eno love story an inspirational nalisikiriza mu rio love naye gwe yansika eriyo nga Juliet nelomuyo love yaffe eriyo mu byafaayo eno titanic love walayo faayo abanvuma nti ndi mukopi ngobaddamu tufa kopa bagaga chivola ba mukopi singa bantu baba kola mukopi nandi chikoze nga wofanzi jayo kopi my discipline picture nkuyita dipi design is the pattern a short form dipi bagida gwe si chibina cha dipi ya dendye mupionka byange ngombe pi ono maziga gasanyu tears of the sun rovens va ku kikomando kya blues wheels and an inspirational sinema ya maziga gasanyu tears of the sun rovens si kikomando eno love story an inspirational love ye wamba fans oba munani kobe mushawulini ngoli next to nani nganze ere wulire kigamba wagwani no damu nago mukwano gogo bukolomoni wa mami sinitude you made my life to run nga Usain Bolt chobola banku filaka wanti abo timisho niyo kukwagala brrrr denitude